nijue yo mame. Siku ya kwanza uliponipokea, nilishindwa hata kujizuia. Karibu nawe nikakupitia, aya nguvu nikakutolea. Tabasamu ukaliachia, viungo vyote vilinilekea. Bali nawe uliponitikia, maungo yote yakasisimka. Nimesha kupenda, nimekuzimia. Sijiwezi tena hata kusugea. Sugea, sugea, wecheza na mi. Kupenda sana sitakuachia, ukweli wangu nimeshakwambia, penzi kikohozi dawa naijua. Ukweli wangu nimeshakwambia, penzi kikohozi dawa naijua. Johnny bembeleze na kuaminia, nipe raha baby nimekuzimia. Sogea sogea wecheza na mi, ninapokutaza mami upata raha. Tazame pembeni jua yumame, tazame pembeni jua yumame. Come to me baby boy, I wanna hold you, kiss you, nakutaka taka. Come to me baby boy, nakutamani, ninakusudu, niwe wako baby, nipe nipe mama.